me pick up on bus of blue. Send the pandemic, spend the pieces on go to ah. Let your ding no mind it, bling 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 bong. Let your ding no mind it, ching ching ching. You want my show, just a basketball. Love and basketball, go to darling, it's so. Yes, and I'm when you're me don't go, yako paka lip shine. When you're me coco na bomb, was a go shine. When you're going, I came up post when you're lying. La 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 la. Na ku check check, this you leave on bika. Na ku deck deck, paka mate yan and toka. Yako face face, coming up your eater. Don't you shake shake, paka super top of fika. Bin me data na each or two hydra. You seen me pata bunga la sister do. Kamali bota mina ona poa tu. Na gina me kupa, na ku ita Mrs. Blue. Basi usifate wenye maneno fix. Amba ukweli na uongo wana mix. Kama kweli baby umeni miss. Basi sogea unipike kiss. Basi usifate wenye maneno fix. Amba ukweli na uongo wana mix. Kama kweli baby umeni miss. Basi sogea unipike kiss. Hey, uni kiss kiss. Kama kweli baby wangu umeni miss. Basi sogea karibu unipike kiss. Ili tusigaribu zetu promise. Oh.
Ntaku kiss, usihofu nimeku miss. Wala sito fatas au hadis. Na hatuto haribu zetu promise. Oh, oh, oh.
Hey, uni kiss, kiss. Kama kweli baby wangu meni miss. Basi sogea karibu unipike kiss. Ili tusigaribu zetu promise. Oh, oh.
Ntaku kiss, kiss. Ntaku kiss, usihofu nimeku miss. Wala sito fatas au hadis. Na hatuto haribu zetu promise.
To promise, yes, yes, una nzuri lips, mommy, yes, yes, una shape like this, okay, ni kiss, kiss, wangu mzuri miss, one, one miss, nikikosa na kumiss, no, si wapate wanga wenye this, mba wana taka ribu zetu promise, oh, 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 unipige kiss, one up, block, bad number, water this, yeah, nipe chance, honey wangu ni kucheck, joto dance, ushike bega uye tu shake, acha this, wanga water funga break, yonga sex propaganda weka ex. Mwenye dimples anapo smile. Mwenye kujua my life style. Mwenye dimples anapo smile. Mwenye kujua my life style. Koko nimefunga break. Mwenye body la kushake. Na kuruka kama snack. Baby Tifoso azelezeka na poringa ebu mcheck. Macho bima kwa kundek. Lady Koko nimefunga break. Mwenye body la kushake. Na kuruka kama snack. Baby Tifoso azelezeka na poringa ebu mcheck. Baby wangu meni miss. Basi sogea karibu unipige kiss. Ili tusigaribu zetu promise. Oh, oh.
Ntaku kiss kiss. Ntaku kiss usihofu nimeku miss. Wala sito fatas au hadis. Na hatuto haribu zetu promise. Oh, oh.
Ayoni kiss kiss. Kama kweli baby wangu meni miss. Basi sogea karibu unipige kiss. Ili tusigaribu zetu promise.
Ntaku kiss, usihofu nimeku miss. Wala sito fatas au hadis. Na hatuto haribu zetu promise. Oh, oh, oh.
Ayoni kiss kiss. Kama kweli baby wangu meni miss. Basi sogea karibu unipige kiss. Ili tusigaribu zetu promise. Oh, oh.
Ntaku kiss kiss. Ntaku kiss, usihofu nimeku miss. Wala sito fatas au hadis. Na hatuto haribu zetu promise. Oh.